Nyanda made it.
Nyanda made it. Nyanda made it.
Senna. Yeah. Ano sendione kangati onse wacha na detapo. Ano sendi angulangati onse wacha na detapo. Nimaziva sendi majitangati onse wacha na kondapo. Aende de anga safana na de onse wacha na kondapo. This is a new turn. A new life. This is a new friend. A new start. Na ina ni kukonda munjira yanga. Yanga. Na ina ni kukonda na vonte vanga. Vanga with all of
my body and soul, my money have it all. Take you to places that you've never been before. Ngiyakuthanda, I hope you know.
Kuti ndita fela iwe. Alibi singa jite. I'll love you, won't leave you lonely. I love you, my baby boo. Be fond of a dream for you. I love you, my baby boo.
Naine ni kukonda munjira yanga. Yanga. Naine ni kukonda na vonte.